DA e tla sutumeletsa gore go phetwe hanghang polokelo ya metsi ya Mamafubedu. Baahi ba nnile ba phela ka dilemo ba fumana metsi dihora tse nne fela ka letsatsi. Morero ona ha o so phetwe le ha o se o sebedisitswe dimilione tse kana ka tse robedi. Re kopa hore masepala o nke bohato hona jwale ho etsa bonnete ba hore setjhaba se thola metsi ka dinako tsohle.